Hi guys, happy birthday Sizwe. Ukhule ukhule uNkulunkulu akubusise ngeminye iminyaka eminingi, ukhule uze ukhokhobe. Lalela Sizwe. Hey, makhuluma ngama birthday parties, siyazibuka elokishini abazali. Abantwana emini ngabo 12 1 benzelwa ama hot dogs, baphiwa ama party packs, basikelwe lelo cake. Uyaqala uyashaba ma 2, 3, 4 ntambama ziyale sewabantu abadala kuwosiwa inyama. Kuyabraywa. Kuphuzi utshwala yeyi kuyoze kuse ubone ukuthi nje le nto le beyingamayelana nomntwana mina for me abamke nenhlanhla sebakhulile bayazisholo bona ukuthi mama mina ngicela ngebhede yami ngenzela 1 2 3 4 5 angiyenzi yonke leyo ukuthi ngizobiza uba makhelwane utshwala nje angiphuzi ukuthi ngingathenga utshwala kuzophuzi utshwala endlini no bayazisholo ukuthi mama sicela usenzele i-1 no-2 no-3 no-4 ngiyenze leyo nto leyo abayifunayo nje ngebhede yabo hhayi siyazibuka elokishini ziyenzeka bhuti ziyenzeka.